to the first presidency of the Church of Jesus Christ,
Latter-day Saint. Umunne anyi dika ekuru na mkpughe narị na iri abụọ nke Doctrine and Covenants. Ihe eji ego a na-atụ n'ụlọ ụka eme bụ ndị otu ndị si nduka nakwa ndị ozi iri na abụọ nakwa bishop nke nọ n'isi bụ ndị na-ewepụta otu esi eji ego eme ihe. Ndị nnyocha na ego eji eme ihe n'ụka, ọ bụ oke n'ọlụ ha igosi ndị ụka otu esi wee were ego eji wee nata n'ụka wee mee ihe nakwa ichekwa ihe ndị ụka nwere. Site na nnyocha anyị mere, ọ bụ ebumnobi anyị na nchọpụta anyị na ego niile a nataworo na ego niile eji wee mee ihe na ihe nwenwe nke ụka na emere ihe ndị a dịka ụka si wee kwado nakwa iwu ụka nakwa mgbaso ụzọ ụka na ụka na-enwekwa ka anyị bịara ịbụ ndị ji ụgwọ. Ihe ndị a ka anyị na-ewetara unu dịka ndị nnyocha nke ụka.